chibinzwa tomoya papa shirango
yisasa
ndawa yoma
waita
waita chukutu
yisasa
ndawa
yoma
waita chukutu
siku wajibika safisha moyo
wajibika safisha moyo.